dhaqaalaha Kenya ilaa iyo 4 trillion ayaa budget ka daan soo dhaafnay aad ku dhawaa maxan ka helna qaybteena ma ka helna haqeena ma ka helna sheerkeena ma ka helna waxyaala is weydina way county halka marka laga bixiyo ilaa 400 billion loo qaybe 3.6 3.5 trillion ayaa dawladda Kenya national government lagu qaybsada maxan ka helna marka la qaybi 290 kursi marka loo qaybi qaybtayna ma helna 47 county marka loo qaybi qaybtayna ma helna arimahan isku geeyna arimahaas waaya waan ka wada hadalnay waxaan u yeernay wixii professionals aha dadki oo maartay qubarada aha dadka dawladda u soo shaqeey oo ay kamid yihiin blockero engineers fara badan oo maartay kamid yihiin contractor ku oo livestock dhinac kasta ku oo security experts ah arintii dadkii qubaradii meeshaan iskuuga keenay bilow Khalid professor marka dadkii iid ahaa anagoo ka qaadanayna cilmi ka qaadanayna anagoo maartay experience kooda ka qaadanayna ayaan waxaan la imaanay master plan for northeastern province master plan for these three top counties master plan for constituencies 18 constituencies oo northeastern ay ka kooban tahay marka insha Allah master plan kaas madaxweynaha u geyn doona meel kasto oo idaarad kasta ayaan geyn doona ambassadoryalka ayaan u geyn doona NGO yalka donorska ayaan u geyn doona waxaan rabnaa inaan northeastern 18 ki constituency 3 county inay wax weyn aan ka bedelno insha Allah ilaahay goyna waxda ayaa wax bedeli kara laakiin inaan dadaal sameeyna inaan aniga aan wax reebanin inaan haqayna raadsana nin wax haqal oo qof kale aad leen uma socon.